ውጠት ሀንገ ጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ ሀንገ ሰዓሰዲት ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ብቶት ስታዲግዳሚሽን ፈረኩም አለማፍቲ ጀሚያፉር አተሞልታን ከበጀሞ ሆርዶፍቶ ተኛ ኬሱም ሜሲኩን ከሰናጣ አንቱጅበይ ሆራቲ ኦፒሌ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ከኤስን ኬሳ ኢትዮጵያን ለሚሌ በየአላ ቀበኛ ህንሶቾኔ አከቀባታን ኤየሙፍ ጅራቹሴ ኤክስቴጅርቲ ፍረኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ፋጅሩ ኡመት ተገለ ከኝ ድጎጎራን ኦዴ ፈኖ አላ ኡፍራ አከ ኦፌገት ሃዮኒ አከከርቺሳን ኦጂጊጌሳን ቦይንግ ኤርጋ ባላ ጠያራ ቶርባ ሰደኒ ቶርባ ማክሲ ኦደ ሙደማ ሙደቴን አንጎ ገጥይሱ አከጅራን ዴከሜጅራ አንገጡ ምራታ ገንታ ኬኛ ተከንወሊን ትርተን ኢሰናፌራ አም ገረዱት ደባ
አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱን ዊጣታር ራብጀን ኩኖ ኢትዮጵያ ከሰት ትፉፌ ከጅሩ ሂዳን ቶፍታን ገጌ ፈሙ ፊ ካንሴራናላ ፍርማታ አርገቹ አከቀቡ ኮሚሽን ምርገና ሞማከን ኢትዮጵያ በክሰጀራ አከለኮፍ ኢትዮጵያ ትባቲ ብቶቴ ሰበረኩማ ለማኩደኒ ይልቀቤ ወጎቲ ጅራን ሻንኬ ሰት ነሞኒ ቢልሱማ ሳኒ ሰርበማን ምርጎታ ሳንቀበን ላልቺሴ ገባሰ ቆረኖ ቢዮሌሳ ፉል ዲበቶ ኮሶዶ መቀቡ ኢፈታ ሰጀራ ቆረና ከሲገጌሱን ቢዮታ ዳዳ ከሰት ከበረታ ሜታውስ ኢትዮጵያ ከሰት ገሩ ከጀልቀባታ ኡኒፍሰሜር ናሞታ ሂዳ ከሰሮ ዴራ ቱርሱፊ አከፈደን ኢትሂዱን ኢትፉፉሳ ከንኢፍሰን ኮሚሽን ቸት ኢታንቱ ኮሚሽነራ ከታን አድራ ከመለሰ ኢሰከናፊ ዲሞታ ምርገነሞ ማከነቲ ዳቀባን ከሱማ ወልትቡይንሳ ይሮሃ ተማፊ ሃለ ወልፈካታን ከሰት አከሃማታን ኢፍሰኒሩ ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ቆረና ከነገገሱ ከሮሪ ጅራቱስ ቢየቲን ባልዶ ተኡሼ ራንካንከ ይረክሳ ከተኢስብሰሜር ተናፊስ ሃለ ጅሩ አገርሲሱ ጀቻ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ አማራ ናኖ ዱራንከ በኢትዮጵያ ጀደሜዋ ማማቱሬፊ ናኖ ሶማሌ ከሰት ቆረናን ኩንገገ ፈሜራ ሰኒ ዱራን ቱሬ እገጅጅራሜ ቦዳ ኢዳይሮ ዴራፊ ቶፍታን ገጌ ፈሙላልቺሴ ጅጅራማ ጅሩ ማላከፈካቱ አደባሱፍ አከተይ አድራከብ ኢፍሰኒጅራን ከነን በዲራ ወተን ኢትጋፈተሙ ጎቹ ካሴ ሃንገስነ ያካፎ ኢየሱስ ከንጋን ተርካምፊ ፍርማታ ፉደተሙ አከቀበኒ ሱበቺሰኒሩ ድመከናላልቺሴ ሞቱማራ ዴቢያርገቹ ሪያሊንታ ኤምልኮቭ ነጀቹዳን ከነዲ አባተ ፈንፈነራ ለባሴ ጅራ
ኢትዮጵያን ካሮራ በላ ድነግዴ በኑፍ ኢንቨስተሮት ሀወቹ ፍቀብዱ ከሳ ተኮ ከታይ ለሚሌን በየአላ ቀበኛ አንሶቾኔ አከቀባታን ጎቹፍ ሴራባሱፍ ካይ ፈቴቲ ጀቹዳን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ሰንበተደርብ ቴሌቪዥን ሞቱማቲን ኢትሰኔጅሩ
የሮአም ማከነ ለሚሌን በየአላ ኢትዮጵያ ከሰት መነጅሬኛ ገሙ መነጅሬኛ ስተደልደላ አከንቀባን ዶርከማኒሩ ኩኒስ ተታፊ ኢንቨስትመንቲ አላገረብ የጋንፋ አፍሪካ ከናቲ ሀወቹፍ ተታፊ ታሲፈሙፊ ጉፉተ ኤላለማ ቴሌቪዥን ሞቱማ ከጀደት ዶክተር አቢ ወልገሂ ከፈልቶ ተግብራ ጉርጉዳ መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ጋጌ ፈመረት አከሂማኒት ሞቱማን ሳኒ ለብሲን ኩን ዮም ፓርላማ ከሰት አከዲያቱ ዱባቹ ባተኒስ ለብሲ ሃራን ለሚሌ በያላ ቀበኛን ሶቾኔ አከቀባተን ታሲሱ ጥሙራማ ጅረጀደን ለብሲ ለሚሌ በያላ ቀበኛ ከቀባተን ታሲሱ ንባስ ነከጀደን ዶክተር አቢ ሞቱማን ሴሮ ተጅረን ፎየሱ ዳንደሜ ደልደለ ጉርጉርታ ከብየቲ የሮአማ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቆፋፍ ዳንጌ ፈሜ በኑፍ ያዳ ከቀበኒ ሲማኒሩ ዲነግዴን ጩፋማ ቱሬ አመገሩ ጥቆኒ ባና ከናፊስ እሲን አከቆፖፍተን በርባና ጀደኒሩ ወጎተ ዲዮ አሲቲ ሞቱማን ዶክተር አብይ ኩታሌ ዲነግዴ ጭምሴቶ አተማ ቱሬ ከነከ ቴሌኮሚፍ ባንክ ኢንቨስትመንቲ ቢአላቲፍ በና ከጅሩ ዮተው ኩኒስ ከሮረ ገሊ ካፕታል ቢአላራ አርገሙ ጉድሱፊ ቢየቲ ነሞተ ሚሊዮነ ዲበቶ ኮል ቀ qabduuf carraa hojii uumuuf kan qophaa'e keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama.
Hoji gaggeessaa olaanaan dhaabbata Boeing erga dhimmi balaa xiyyaara 737 Max dhaqqabee hooggansa isaanii raaseen booda aangoo gadhiisuuf jiran. Hoji gaggeessaan olaanaan Boeing Dave Chalum dhuma waggaatti hojii sadarkaa olaanaa dhaabbaticha gadhiisuuf ka jiran yoo ta'u, kunis dhaabbatichi daandiiwwan qilleensaa ijoon Boeing rakkoolee oomisha xiyyaarota isaa irratti mul'atan akkamitti akka sirreessuuf karoorfate beekuu waan barbaadaniif dhiibbaan irra kaa'amu isaatiini. Dura ta'an boordii dhaabbata Boeing Larry Kellner gama isaaniin irra deebii filamuuf akka hin karoorfannillee dubbatanii jiran. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo kaadhimamaa farra hundeeffama Senegal Basira Fayyee wixata har'aa ganama filannoo pirezidaantii jeequmsaaf rakkoo siyaasaa waggoota hedduu booda geggeeffameen injifannoo argachuun kan dursaa jiran fakkaatu. Gamtaan bulchitootaa immoo sagalee marsaa lammaffaa barbaachisaa ta'uuf akka jirullee mirkaneessee jira.
Kan sadarkaa olaanaa argatu kamiyyuu Senegal kan fonqolcha mootummaa Afrikaa dhihaa keessatti akka ibsaa demokiraasiitti ilaalamtu rakkoo dhiheenya kana keessa jirtu keessaa baasuu fi galii kuufama boba'aaf gaazii yeroo gabaabaa keessa oomishuu jalqabuuf jirurraa waan argamuun biyyattii akka bulchuuf itti kennama. Bayii filannoo kanarratti mirkanaa'uu dhabuun kan jiru yoo ta'u bayiin sagalee kenname dhuma torban kanaa dura labsama jedhameen eegamu. Injifannoon marsaa jalqabaatti argamu immoo sagalee yayyabaa caalmaa qabaachuun barbaachisaadha. Mormituu kataan faayeen jijjiirama gadi fageenya qabuu fi sagantaa pirezidaantii bitaa leellisu kan Pan African jedhamu akka argamsiisuuf jiran filattootaaf waadaa galanii jiru. Bayiin sagalee yeroodhaaf buufataalee filannoorraa argamanii fi miidiyaa biyya keessaaf marsariitiiwwan hawaasaa irratti maxxansaman irraa argame akka mul'isutti muummichi ministeera duraanii kan gamtaa bulchiinsaa Amaadoo Baa ifatti faayeen dursaa jiru. Dorgomtoota pirezidaantummaa keessaa yoo xiqqaate torba lakkoofsa sagalee duraa agarsiisaa akka jirutti faayeedhaan baga gammaddan dachaa jiran. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman dilbata kaleessaa galgala waajjira muummee kan duula filannoo faayee magaalaa Daakaar keessa jirutti walitti qabamuudhaan sagalee dibbee fi kabirootiin shubbisaa fi dhiichisaa turan. Garuu hooggansi duula filannoo kan baa akka ogeeyyiinsaa jedhanitti haala hamaa ta'e keessatti deemsa sagalee kennuun marsaan lammataa gaggeeffamuun mirkanaa'aadhaa jedheera.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh sanbata darbe qaxxaamura daangaa raafaa gara Gaazaatti seenu irratti gaazexeessotaaf akka ibsanitti baatiin ramadaanaa yeroo jalqabee jiru kanatti yeroon kun kan dhukaasa dhaabuuf waadaa akka sibiilaa jabaatu Israa'el gargaarsa gufuu tokko malee gara naannoo marfametti akka seenu ayyamtu akkasumas imala waloon geggeeffamuuf yeroonsaa ammaa jedhanii jiru.
Duudhaa yeroo koomishinarri olaanaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Guutareesh tajaajilanitti hawaasa musliimaa dhiphina keessa jiran irratti ifa ibsuu jalqaban keessatti Guutareesh sanbata darbe Kaayiroo gahan achittis waamicha hatattamaa kan gargaarsa namoomaa seensisuu fi dhukaasaaf hokkara dhaabuu keessattuu Gaazaa fi Sudaan keessatti akka barbaachisu ibsan. Daawwannaan isaanii kun yaaddoowwan gargaarsa namoomaa dhiibbaa uumuu danda'an naannoo waldhabdee keessatti mul'atan furuuf tokkummaan mootummootaa kutannoo akka qabu kan hubachiisudha. Guutareesh yeroo masrii keessa turanitti gara Siinaa kaabaa dhaquudhaan naannoo waldhabdee baay'een miidhame ilaalaniiru. Achittis namoota nagaa Faalistiin Gaazaa irraa dhufanii fi maatii isaanii waliin hospitaala waliigalaa Elaarish kan Ijibti keessatti wal arguudhaan dubartootaaf daa'imman yeroo waldhabdee deemaa ture sanatti miidhaman waliin dubbataniiru. Boodarras gama masriitiin hojjettoota gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa raafaa keessa jiran waliin wal arguudhaan tooftaalee gidiraa namootaa walitti bu'iinsa gidduutti qabamanii salphisuuf gargaaran irratti mari'ataniiru.
kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii hordoftoota keenyaa gara gabaasaa ittaanutti naaceen immoo filannoo pirezidaantummaa ji'a sadaasaa dhufutti taasisamuuf jiru irratti filattoonni odeeffannoo dogoggoraaf sobaa biyyoota alaarraa of eeggachuu qabu jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa dhimma kanarratti Veronika Baadiraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite mitukuu Faqaaduutu dhiyeessa.
No president umma United States isa kan bara 2024 ji'a sadaasaa keessa taasifamu gidduu seentummaa alaarraa eeguuf qondaaloonni basaasaa United States sa'aatii isaanii guutuu hojjechaa jiru. Garuu immoo durumaanuu jeequmsa uumuuf odeeffannoowwan sobaa fayyadamuun yaalamaa jira jedhu xiinxaltoonni. Sin Miner dhaabbata basaasaa dhuunfaa Recorded Feature jedhamu keessatti xiinxalaa olaanaa basaasa balaa irraa eeguuti.
Try to increase polarization to
duguma murmi guddisu ofitta manummaa dhaabilee demokiraasii United States keessu yaalu sunis bifa maxxansa miidiyaa hawaasaa qofaan kan demokiraasiin hojjechuu fi dhiisuusaa dhugumaan qormaata ta'ee qabaachuu danda'a. Fakkeenyaa fi taatoon biyya alaa tokko kaadhimummaan murtaa'e tokko haala siyaasa teessuma lafa isaanii faayidaa akka hin qabaanne yoo itti dhaga'ame bu'uuraan kaadhimamaa sana xiqqeessuu sochiin jiraachuu argaa jirra.
Dura taa'an koree basaasaa kan bakka bu'oota uummataa paartii warra dimokiraatotaa seenaatar Mark Warner teeknoolojiiwwan haaraa uumaman taatonni badaa ta'an odeeffannoowwan sobaa salphaattii fi saffisaan akka babal'isan isaan gargaaruu danda'a jechuun daddacha dhiyeenya kana koongiraansiin gaggeessa irratti akeekkachiisaniiru.
New advent of artificial intelligence.
Guutummaatti dhufaatii haaraa artificial intelligence qabna. Artificial intelligence meeshaalee odeeffannoo dogoggoraa fi sobaa gidduu iskeelii olaanaa fi ariitiin gidduu seenuu danda'an fidaa jira. Rakkoon kun akka hin baane uummata Ameerikaa barsiisuudhaan haala paartiilee lamaaniitiin hojii fooyyaa hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'e natti dhagahama.
Filattoonni sagaleen Ameerikaa gaaffiif deebii waliin taasiseeru balaan kun akka jiru ni beeku. Garuu namoonni dhuunfaa dhugaa sobarraa adda baasuuf qormaata akka ta'u keessuma gama miidiyaa hawaasaan akka isaan mudatu ni beeku. Saayiloon Wiizar kutaa teenis irraa kan dhufeeruu fi amma kutaa Virjiiniyaa kan jiraatu akkas jedha. Waan dhugumaan jiru fayyadamuurra sooftiweerii artificial intelligence fayyadamuun waan beektu sana karaa hin taaneen sitti himu. Waan namni sun jedhe guutummaan jijjiiru. Filattoonni qormaata gama odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa filannoo irratti isaan mudatu furuu irratti yaadota garaagaraa qabu. Joo Jaaj jiraataa magaalaa Washingtan kan ta'ee fi filattoota keessaa tokkodha. Dhaabbanni walabaa odeeffannoo kanneen mirkaneessuu danda'u hirmaachuu qaba jedhee yaada. Sababiin isaas yoo kana hin taane namoota kana yookaan waltajjiiwwan kanneen odeeffannoo sirrii nuuf kennan amanuu dhiisna. Filattoonni odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa akka ittisaniif hojiin humneessuu hojjetamaa jira. Ejensiin nageenya saayibarii fi bu'uuraalee misoomaa ibsa sagalee Ameerikaaf kenneen fuula marsariitii Rumor vs Reaalitii yookaan hamii fi dhugaa jedhu kan waa'ee filannoo Ameerikaa irratti odeeffannoo amanamaa ta'e ittiin argachuun danda'amu dizaayin godheeraa jala. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne piroojektii oduu barreessuu fi dubbisuu irratti hojjetu filattoonni dhugaa fi asoosama adda baasuuf wantoota isaan gargaaran hedduu qabnaa jala. Piiter Adams itti aanaa pirezidaantii piroojektii kanaati.
Taatoon lakkoofsa tokko warri propagandistoonni fi taatoonni badoon toora intarneetii irratti odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa facaasan keessa miira keessan hawwachuudha. Kanaafuu waan aarii guddaa qaba jettee yaaddu kan ati sodaattu yoo argite yeroo hunda ragaan dhugaan hirmaannaan sun dhugaa ta'uu agarsiisu yoo jiraate xiqqoo boqottee gaaffii muraasa of gaafachuun gaariidha.
Kiristoofer Reey daayireektarri FBI dhimma kanarratti qondaaltota sadarkaa olaanaaf koongiraansii irratti warra ibsa kennan keessaa tokko odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa filannoo waliigalaa sadaasa dhufu taasifamu jeequuf kan kaayyeffatan qolachuuf uummanni caalaatti hubannaa qabaachuu dhaabbilee fi damee dhuunfaa gidduu walitti dhufeenya jiraachuun murteessaadha jedhaniiruu jala gabaasni Veronikaa Baaldiraas Igliisiyaas sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii qindeessanii akka hordoftan isin affeera. Gara qophiittaa nuti hin naaceen immoo gabaasii keenyattaan jimaata dheengaddaa magaalaa Mooskoo alatti bakka argamutti utuu muuziqaaf daawwannaaf uummanni walitti qabamee jirutti haleellaan irratti raawwate kanneen du'an yaadachuudhaaf Raashaa keessatti dilbata kaleessaa sirni gadda ibsachuu raawwatee jira. Balaa lubbuu namootaan 137 galaafate kanaaf gareen shororkeessummaatti ramadameef Islaamik Steets jedhame beekamu itti gaafatama fudhatee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Araash Arbasaadii VOA'dhaaf gabaase ittaanee dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiiniin yaadannoo namootaan galma daawwannaa muuziqaa moggaa magaalaa Mooskootti argamu keessatti ajjeefamaniitiif dilbata kaleessaa shaamaa qabsiisuudhaan gadda isaanii fi qabanu ibsanii jiru. Balaa waggoottan 20 darbanii asii yeroo jalqabaatiif Raashaa mudate kanaan namootaan lubbuun isaanii darbee fi gadditoonni bakka galma magaalaa Kirookuus keessatti argamutti sirna abaaboo kaa'uu raawwatanii jiru. Gadduma kanaan kan ka'e alaabaan biyyattii akka walakkeessa irratti gadi bu'ee fannifamu taasifame guyyaan gaddaa biyyaalessaas akka labsame pirezidaantii Puutiin beeksisanii jiru. Jimaata dheengaddaa moggaa magaalaa Mooskootti kan argamu bakka agarsiisa muuziqaatti namootaan qawwee hidhatanii galmicha weeraruudhaan erga dhukaasa jumlaa raawwatanii booda wanti kun hunduu kan ta'e. Akka qorattoonni mootummaa Raashaa jedhanitti namootaan haleellicha raawwatanii boba'aa dhangala'aa ta'e dhangalaasuudhaan gamoo irrattis abidda qabsiisanii gubaatiin raawwatameera. Hanga'oonni Raashaa namootaan 11 shakkamaniif to'annoo jala oolchuudhaan gara waajjira qorannoo magaalaa Mooskootti argamutti dabarsuu isaanii ibsaniiru. Yommuu taatichi raawwatame kan baqatanii ba'uu danda'an namootaan muraasa. Warreen kaan achuma keessa dhokatanii lubbuudhaan hafuu danda'an. Lubbu baraartoonni caccabaa gaamoo sanaa keessaa namootaan lubbuudhaan hafan amma tokko baraaruudhaaf yaalii taasisanii jiru. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets gareen shororkeessitoota Islaamik Isteet jedhamuu fi Afgaanistaan keessa socho'u inni maqaa Islaamik Isteet Kooraasaan jedhamuun beekamu balaa kana keessaa akka harka qabu ibsanii jiru. Hanga'oonni masaraa mootummaa Raashaa Kireemliniin keessa jiran garuu gara Yuukireeniitti quba qabuun isaanii hin oolle. Pirezidaantii Puutiin balaa kanaan walqabatee haasaa biyyaalessaa taasisaniin warreen balaa sana raawwatanii gara Yuukireeniitti baqachaa akka jiranu ibsanii akka daangaa Yuukireenii qaxxaamuranuufis haalli akka mijatuuf taasifameera jechuudhaan ittuu ragaa hin dhiyeessinii dubbataniiru. Haa ta'u malee itti aantuun pirezidaantii mootummaa Yuunaayitid Isteets Kaamilaa Haariis jechi Puutiin kun akka fudhatama hin qabneedha kan himan.
No, there is no whatsoever any evidence and in fact what we know.
Miti waan fedheef ragaan kamiyyuu hin jiru. Amma nu beeknutti waan hundumaa uumame kanaaf kan itti gaafatamummaa fudhatu garee Islaamik Isteets isa Kooraasaan jedhame beekamuuti.
Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii gama isaaniitiin yaada hanga'oota Raashaa kana tuffataniiru. Puutiinii fi warreen gatii hin qabne biroo nama himatan barbaadaa jiru erga jedhanii booda humnoonni Raashaa biyya isaanii weeraranii ittuu waraanaan qabamuu baatanii haleellaa lubbuu namoota galaafatu akkasii dhaabuu danda'uu turanii jechuudhaanis qeeqaniiru Zeleniskiin. Qorattoonni Raashaa meeshaa waraanaatii fi ragaalee shakkamtoota qabamaniin walqabatanii erga argatanii booda odeeffannoo adda addaa walitti hidhuudhaaf waan galgala jimaataa raawwatame irratti qorannoo taasisuu isaanii itti fufanii jiru. Torbaniiwwan darban keessa taateewwan naannoo embaasiitii fi qoonsilaawwan Raashaa cinatti taasifamaa turan wanneen ajjechaa mormaa mootummaa Raashaa Aleeksii Navaaliiniitiin kan walqabatanii turan. Taatee gidduu kana raawwatameen walqabatee garuu namoonni hedduun embaasii Raashaa biyya Sarbiyaatti argamu fuulleetti namootaan ajjeefamanii yaadachuudhaaf sirna abaaboo kaa'uutii fi shaamaa qabsiisuutiin gadda isaanii ibsanii jiru. biyyi United Arab Emirates gamoowwan gurguddoodhaaf beekamo ta'an irratti alaabaa Raashaa ibsaadhaan agarsiisuudhaan deeggarsa Raashaadhaaf qabanuu fi gadda namootaan ajjeefamaniitiif qabanu ibsuu isaanii eeree jira. Gabaasni Araashaa Rabasaadii VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii ispoortii oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffatetti dabarra kunooti. Qophiin ispoortii kanarraa dorgommiiwwan gaggeeffaman irratti atileetonni Itoophiyaa bakka adda addaatti injifannoo gonfachuu isaanii ilaalchisee gabaasaan keenya Naggasaan bakka jiru Stokholm irraa nuuf gabaasee jira kunooti.
Waggaa afuritti si'ata akka kanaan adeemsifamu taphni guutuu Afrikaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti 7-3 fi gosoota ispoortii garaagaraatiin adeemsifamaa ture sanbata darbee xumurasaa argateera. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa dorgommii atileetiksiitiin madaalaa 18 akkasumas dorgommii buunyaa fi bishkileettiitiin immoo madaalaa 4 walumaa galatti madaalaa 22 argachuu danda'eera. Dorgommiiwwan atileetiksii keessumaa fiigicha meetira 1500 dhiiraaf dubaraan, meetira 1010 dhiiraan, fiigicha meetira 1500 fi 1800 dubaraan, fiigicha kufachiisaa meetira 1300 dhiiraan akkasumas Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaa fi wal dorgommii tarkaan fi walakkaa maraatoonii dhiiraan warqee argachuun madaalaa warqee 7 atileetiksiitiin sadarkaa 2ffaa qabachuun xumurteetti. Fakkaatuun wal falmii buunyaatiin madaaliyaan warqee 2 fi nahaasa 1 bishkileettiin immoo meetiin 1 galmeessuu dandeesseetti. Dorgommii buunyaatiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi kan warqee argachuu dandeesse. Tapha guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti hojii raawwachiisaa fi bakka bu'aa Koree Olompikii Itoophiyaa kan ta'an obbo Bililliny Maqoyyaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti tapha guutuu Itoophiyaa 12ffaa darbeerraa qabxii fooyyaa baran argamuusaa fi qophiin gaatee osoo taasifamee jiraate kana caala madaaliyaan dabalataa argamuu akka danda'u dubbataniiru.
Yaadamnuun zigijjiit 2-3 kan inni saayizagaju itti ውጤት ነው። ከዚህ መማር ያለብን ተገቢ ዝግጅት እናደርግ በሁሉም ምርቀቶች ባጭርም በመካከለኛም በመሰናክልም ረጅም ርቀቶችን የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል
አፍሪካ ለመፋጫላ መዳሊያን ወርቄ በረና አርገሙ ደንደራ አትሌቶኒ ኩኒን ቆጲ ጋ ሶሂንታሲን ጉያላማ ሰዲሌ ኦቶ ቆጳይን ቀጥይን አርገመዳ ከነራ በረቹ ከንቀምኑ ኦቶ ቆጲ ጋ ጎኔ ፈገኛ ሁንዱማን ቀጥይ ጋሪ አርገሙ ከደንደውዳ ከነራ በርኖተ ፉደኔ ከሮረ ጭማ ባፈኔ ውጅቲ ገሉ ከከምኑ ነኑባዳ ገብራቲን ቀጥይን ፈልሜ ቡኛቲን ገመዱ በርቶታቲን አርገመሲ ባይ ጅጅበይሳ ከቴ ኦቦ ብሌልኝ ንዱባቱ
ባይኖቹ መጀመሪያ ሆነ በሴቶች በመላ አፍሪካ ጨዋታ ሁለት ወርቅ መጥቷል። አንድ ነሐስ ወንዶች ተመዝግቧል። በተለይ ደግሞ በሴቶች የመጣው የወርቅ አይነት
ስፖርቲ ቦክሲቲን የሮ ጀልቀባቴ ፊ ድብርቶታን ወርቄለማ ናሰተ ኮሙድ ኢሮታን ገልማይራ ከሱማ ድብርቶታን ወርቄን አርገመ አደስታሳ ኩንሞ ድብርቶታፍ ጥየፈና ጉዳዮ ከነመ ቧን ኦላን አርገሙ አከደንደውዳ አከለ ኮፍሳ አውሮፓቲ በረኩምለማ ቪዲምቶር ባቢ የሚስር ተበጉቱ አፍሪካ ኩራፋፋ አከቆፔሲቱ ካምፕላታም ደዮቶ ኢትዮጵያን ተበጉቱ አፍሪካ ኩሸነፋ ቆፔሱ ያደዴ ሱሼ ኦቦብሌሊ ማቆያ ሰገለ አሜሪካቲፍ ዱበተኔ ታቦት አፍሪካ ኩስረፋ ረቲ መስር መዳሊያ ወርቄ በተኮፍ ለማ ደብለቴ ወሉማ ገለቴ መዳሊያ በተኮፍ ሲገልተም ተኮ አርገቹን ስረካ ተኮፋ ረጅቲ ናይጄሪያ አፍሪካን ኪባ ስረካል መፋፍ ሲደፋ ዮቅበተን ኢትዮጵያን ድርጉም ከናን ወሉማ ገለቴ መዳሊያ ሪደሚ ለማን ወርቄ ሰገሌ ፊሜቲ ሰደ ተከስመስ ናሰሸኒን ገልመይሱ ስረካ ሰደ ተፋተው ጣን ጥሙርቴ ቢዮት አፍሪካ ሸንተመፍራ አትሌቶኒ ኩመሸንታን ጉሶት ስፖርት ሊደም ሰገሌን ይተማቻ ቶኔሩ ገምራቲን ድርጉም ሊ ማራቶን ቢየ ቻይና መጋሎታ ዋኔ ፊ ዊቲኒቲ ድርጎሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ እንጅፈኖ ጎንፈተኔሩ ድርጎሚ ማራቶኒ ዊክሲን ድልበተ ከሌሳ ድርጎሜን አትሌቲን ኢትዮጵያ ታዱ አባተ ሳለማፍ ደቂቃ ጃቢ ሰከንዲ ኩስቴቲ ሪኮርድ በክቻ ፎየሱን እንጅፈቴራ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከንብራ አባይ ለሙ ሳለማፍ ደቂቃ ጃፊ ሰከንዲ ሸተባን ለመፋዩ ጉበው አትሌቲን ለሚ ኬንያ ኒኮላስ ክሪዋ ሳለማፍ ደቂቃ ጃፊ ሰከንዲ ሸተብሮ ቶርባን ሰደፋ በውዳን ጥሙሬራ ድርጎሚ ማራቶኒ ዋንቲ ድርጎሜን ሞ አትሌት ማሬ ዲባባ ሳ ቲፎያ alam awal dekade yang seni fisik ini kulaman rekod hara bagi cagal mesun injihat terjadi. Atletoni Kenya Paula Korinkwangi fi Judith Jurubet serak kalama faf serak faburan tumuranirum. Odefano Kenya tumuratin garem biyole sad ira United States of America taba wanch akubba mila konkaf Nation League early tan kalesa galgala Texas City taba tamen goli lama fi zeron garem biyole sa Mexico njivatera. Goli wan Taylor Adams fi Gion Reynan galchanene American yorosa dafaf walit ansun wanch a ligi biyole sa konkaf njivachukan dandese. American barakumalama ridemitoko Mexico sadif lama njivachun wanch a ligi biyole sa jelkaba barakumalama ridemisadi amo Canada lama fi zeron Jepun wanj alamatan Jepun she ni ada tama. Tapi tu murak kalau istakan hati legar tu ni Mexico ada no jumpin sesala oleh fakta erger egisani boda ya rolama ada citusa Associated Press kawasiram. Kami kubah mila Amerika kawa gedugole safi Caribbean bulcu konkaf ibsa basen ada no logika na balale fateram. Legar tu ada no kanal terhormatan hidun rera akagat ifaman tasfa musi agamera. Kawasan kalau Amerika tipin daif ibsa negasa Stockholm Sweden.
Ebisan agasa gabasa saf kelate faca garak op ikenyet umrat cina. Teknologi buura AI yokan artificial intelligence gargaram namot rakko sagalek aban sagale umama sanitin akadubatan gargaru danda. Kunis namot miliyonan lakaman raha sa ulkulinan agamuf ifatay akakabatan tasisa. Viewerra Julie Tabotu Gabase befaqadu murdat esa
Joris Castermans microphone yokin mecha sagale olkase dagesi surati asasa jira
I'm whispering
asasa jira
Joris Castermans ginga asalpata etoko qabachuza ibsa
I'm
a
garu akuma namo tambiro asasanu inisi yemu asasu
asasu ko ni agesa
asanisa sirri dafi walira kaninjineda
because when you are with
asanisa sirri dafi kamudahin kamnel sabam nisas yemu asastu madsegale ketin fayedamtu yokan asasni bakasegale nirra madura himmad
Kunkanagar sisu namo niginga ani yemu asasani erradebi ani ginga unisani dibenta saddet tamisani akahiratuda Lugan tinka sisan kuni Castermansi aka applicationi wisp jedamu fi technology samunam tulchetine degeramu kalage kalagne kuni namo tani rakkina sirriti dubbachu yokan ginga insakabani aka sirriti yadasani ibsatani gargaru kandanda uda namottan kana kisa Joris Costerin isato koda edisagale isa yokan sandum isagale jala fashala era yokinimo midamera
tergala sanati akana tindubadda
garu galani technology api kana fiatau Coster sagale isa isadurati fi nagakabe satae debise dagawdan da ejira
hello makanko George Coster sagale ko lagayembeku
Namoni aplikasyon ini kanati faya damu barbadan. Sagale isani durani, isa sirri tae, ratiku tachurani, api umfakam matasani tae, kabachu akadandaan gargara, teknoloji nkun. Rudwan Nordan, nita yokan ibeiraga yinkan kaye, sandugni sagale isa, hoji wallansa ogeso ta faya, bakasani su putini, akabawu tasifamera. Sirri tiasa un hindanda uture. Garu kalakme teknoloji sammunam tolche artificial intelligence sagale isa ratti debise lubbu horera. Sagale isa durani isa umama nargate. Akka debise dubbatu dandesi sejira. Itti fayyadamtoonni applicationi kana kanaka Van Nordan bilbila harka fayyadamu dani. Akkata sur sagale yokan video dani abba barbadani wajjinini dubbachu nidandau. Joris Castermans kalakan teknoloji kana wae kanarratti
The ideal situation is to have a seamless.
We speak yokan application in nui kalagne kun gutumma dunyat bilbilawon harkafi computero ta laptop irat argud.
Technology kun kan tolchame hasana ma foyesudafi qofamiti. Inuma yu jirenya namam halagari dani foyesudaf.
It's remarkable.
Wa najaibati.
Sagale Amerika saganta afan Oromo rak opin haraf kendai kanuma produseri Kenya Elias Gabayo akasmus media hawasa kan kendesite tigistigamme kan singkesme sentujbe horati opi boritin wol tedebina nagatbula